wazuri but not as you. Sera za kutugawa zipo nyingi bu, lakini nidhamu yanirejesha kwako tu.
Kuna wengi umeona but not like me.
Wengine wako wazuri but
not like me.
Sera za kutugawa zipo
nyingi bu,
lakini nidhamu yanirejesha kwako tu. Sitakuacha wewe mami, through the ups and downs umestick mami. See your city, we are meant to be. I don't need no other queen standing next to me. Juni wewe, hakuna mwingine kama wewe. Malkia wangu we, nakutaji wewe ndo niendele. Baby ndo niendele. Wewe, hakuna mwingine kama wewe. Malkia wangu we, nakutaji wewe ndo niendele. Baby ndo niendele. Tumejuana tukicheza kalongo, mafisi waka kunye mele ya kwa esto. Omosh pita wote wali kujani, lakini mwishowe nimi ulikubali.
Tumejua na tukicheza kalongo,
mafisi waka kunye mele ya kwa esto.
Omosh pita wote wali nimaidi,
lakini mwishowe nimi ulikubali. Sita kuacha wewe mami, through the ups and downs umestick mami. See your city, we are meant to be. I don't need no other queen standing.